icyo leta y'u Rwanda ibivuga nuko mbere na mbere intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri hagati y'ingabo z'icyo gihugu FARDC n'umutwe witwara gisirikare wa M23 ni intambara rero y'abanyekongo hagati yabo nta ruhare u Rwanda bifitemo nta n'uruhare u Rwanda rushaka kugira muri iyo mirwano ibera muri kiriya gihugu uruhare rundi ahubwo twagira tubaza kuruvugaho gusa ahubwo iyo twahera nuko ahubwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagombye gusobanura impamvu ingabo z'igihugu cya FARDC akenshi zinarwanye zifatanyije na FDLR cyangwa se n'abahungiye mu Rwanda interahamwe bajya bafatanya bakaba bararashe ku butaka bw'u Rwanda tariki ya 19 z'ukwa gatatu 2022 n'ejo bundi tariki ya 23 z'ukwa gatanu 2022 ibyo ngibyo nibyo yagabanje kubanza gusobanura aho kwihutira kuvuga ngo Rwanda rufite uruhare urwo ari rwo rwose muri iyi ntambara kandi u Rwanda nk'igihugu cyarashweho gifite uburenganzira ndetse n'ububasha bwo kuba narwo rwasubiza rukarasa ariko ntabwo rwabikoze kuko icyo rugamije no gufatanya n'ibindi bihugu hano mu karere mu gushakira igisubizo gifatika kirambye cy'umutekano muri kano karere ukomeje rimwe na rimwe kuba wahungabana
ariko se bwana de mu kurarinda kubona ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirasa uburi kabiri ku butaka bw'u Rwanda hakagira abaturage bakomereka ndetse n'imwe mitungo yabo amazu yabo agasenyuka n'ibyo batunze bikangirika u Rwanda ruzategereza kugeza ryari kugira ngo rubone ibisobanuro bihagije
icyo ni kimwe kuri iyo myitwarire y'u Rwanda cyanagombye kwerekana yuko ibivugwa nta shingiro bifite kuko niba koko u Rwanda rwari rufitemo uruhare niba u Rwanda rwari rushyigikiye uwo mutwe bakarurasaho rimwe kabiri rwaba rubonye impamvu rwaba rubonye imbarutso yo guhita rwinjira mu mirwano ntago rero u Rwanda rubikora kubera yuko hari mekanisme cyangwa se urwego rwashyizweho mu gukemura ibibazo nk'ibyo ngibyo iyo mekanisme cyangwa ubwo buryo cyangwa urwo rwego ruhuriyeho u Rwanda ruhuriyeho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo u Rwanda rero ruhitamo gukoresha ubwo buryo gukoresha mekanisme rukabaza ibyo bibazo rukavuga ati muri iyo mekanisme duhuriyemo kuki murimo murasa ku butaka bw'u Rwanda rutegereje ibisubizo kuko rugomba kuzabona ibisobanuro nicyo ubwo buryo bwashyiriweho ntabwo rero nta mpamvu yo guhita u Rwanda rwihutira kurasa cyangwa kujya mu mirwano kandi hari uburyo abantu bicara bakaganira kugira ngo barebe ko ibisubizo ibibazo byabonerwa ibisubizo
ariko hari abaturage batuye muri utwo duce turamo imirwano hari abavugiye ku ijwi ry'Amerika ndavuga bari ahitwa Kanyarucinya ko babonye abarwanyi ba M23 binjira muri Kongo baturutse mu Rwanda ayo makuru yo muyavugaho iki
ayo makuru rwose nk'uko maze kubivuga nta shingiro afite nta mpamvu yo kugira uruhare cyangwa se yo kuvuga ngo abantu muri M23 baturutse mu Rwanda nk'uko maze kubikubwira mubwire yuko banarasa kuri teritwari y'u Rwanda banarasa ku butaka bw'u Rwanda u Rwanda ntirurasa nta mpamvu rero yuko rwagira uruhare muri iyo mirwano hari uburyo bwo gukemura icyo kibazo abaturage bashobora kuvuga ibyo bashaka bashobora kuvuga bakurikije icyo bagamije ntawamenya impamvu babivuga ariko pozisiyo rwose y'u Rwanda irasobanutse nk'uko maze kubivuga pozisiyo ya guverinoma niyo ngiyo nta ruhare twifuza kubigeramo uruhare guverinoma y'u Rwanda ishaka kugera mu kibazo kiri hariya no gushaka ahubwo umuti w'uburyo izi ntambara z'urudaca zahagarara
uko intambara igenda isatira u Rwanda irabera mu duce twegereye u Rwanda ku mupaka ndashaka kuvuga hariya Sabyinyo Bisoke Karisimbi na Mikeno biramutse bikomeje kwegera u Rwanda cyane u Rwanda ruzabigenza gute kugira ngo umutekano w'abaturage ukingirwe
Icyo nakubwira ni uko intambara yatwegera itatwegera umutekano ni wose ku butaka bw'u Rwanda, umupaka urarinzwe nta kibazo gihari. Bibaye ngombwa rero yuko u Rwanda rugomba kugira icyo rukora cyakorwa kuko ruhora rwiteguye. Ariko nkuko nabivuze uyu munsi, nubwo hari ibisasu byarashwe ku butaka bw'u Rwanda, nta mpamvu y'u Rwanda rusubiza na rwo rurasa, kuko hari uburyo kuga naho abantu baganira ibyo bibazo. Ibihugu byombi nibyo byashyizeho ubwo buryo, hari n'uburyo bwaguye nanone ntagara uburyo bumwe buhari baganiramo ibyo bibazo. Tekereza ko ntago rirarenga ku buryo wavuga ko u Rwanda rugomba narwo kwinjira mu mirwano. Gusa icyo nabwira abanyarwanda by'umwihariko nabizeza nuko umutekano ari wose mu gihugu urarinzwe, kandi n'inkiko z'u Rwanda zirarinzwe uko bikwiye.
Ale mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi ry'America.
Murakoze namwe.